nkomyewo tata, kitange nkomyewo nkoye, era nze nkusaba tata, ofuula omuddu wo. Ebizibu bye nfunye bingi, mpulira nnyiddwa kitange, sonyiwa nkomewo ewaffe, sikyaddayo. Nkomyewo tata, kitange nkomyewo nkoye, era nze nkusaba tata, ofuula omuddu wo. Ebizibu bye nfunye bingi, mpulira nnyiddwa kitange, sonyiwa nkomewo ewaffe, sikyaddayo. Laba nze nkomyewo kitange nga netonda, kubanga bye nkoze bingi tebisaanira. Fukamidde kye nsaba taata onsaasire, nkooye ebizibu by'enseeno entamye nze. Nalowooza gye ndaga walungi eri essanyu, emikwano gye nfunye mingi tegibeerera. Kati nze nsazeewo okudda ewa kitange, enseeno gikooye gikooye sikyaddamu. Nali muto nga ndowooza nkuze nesobola, kitange namusaba ebyange nerabire. Olwatuuka eyo mu kibuga nafuna essanyu, n'emikwano ne nfuna mingi era nakyakala. Ensimbi olwaggwa mu nsawo nalaba ennaku, ne nnoonya akalimu kokkola okufuna kye ndya. Okulunda embizzi gwe gwampeebwa, kyokka nga siweebwa na mmere bikuta bye ndya. Nkomyewo tata, kitange nkomyewo nkoye, era nze nkusaba tata, ofuula omuddu wo. Ebizibu bye nfunye bingi, mpulira nnyiddwa kitange, sonyiwa nkomewo ewaffe, sikyaddayo. Nkomyewo tata, kitange nkomyewo nkoye, era nze nkusaba tata, ofuula omuddu wo. Ebizibu bye nfunye bingi, mpulira nnyiddwa kitange, sonyiwa nkomewo ewaffe, sikyaddayo.
Za lwaki siddayo ewa kitange, oba nafuula omuddu kale naguma. Bwe natuuka okumpi ku nnyumba yansanyukira, nansala wankolera akabaga biri mbyerabire. Omukwano gwe yandaga omungi nze neewunya, yasigala mpita lya mwana nga siri muddu. Nokomawo Katonda akulinze we totenebuka, wadde olaba oyonoonye nnyonnyo anaakusonyiwa.
Nkomyewo tata, kitange nkomyewo nkoye, era nze nkusaba tata, ofuula omuddu wo. Ebizibu bye nfunye bingi, mpulira nnyiddwa kitange, sonyiwa nkomewo ewaffe, sikyaddayo. Nkomyewo tata,
chitange nkomye wonkoye eranze kusaba tata omfulo muduo ebizibu byenfunye bingi mpulira nyitwa chitange sonyi wankomeo ewafe sijadayo.